kwaniriza mu bulamu bwange, kwaniriza mu mutima gwange, kwaniriza mu mubiri gwange, Yesu. Kwaniriza mu mirimu gyange, kwaniriza mu bana bange, kwaniriza mu bantu bange, Yesu. Wenakukona ononzigulira, wenakugulumiza onogulumira, wenakugonera onongabirira, wenakuita mazima zenakulaba. Mubiri gunuma, mutima gunuma, kuliranje baeba. Ono yali mukyala, yakoma ku mulagiro gwo, nawona ekikulukuto. Nange bwe ntyo njagala mpone, nterere, naterera.
Naterera, naterera, naterera.